na mani. Obatini mani. Ay. Ami na zokta banga te. Nebo ma 10,000 ne impulunga. Angi tutume ngamu ne kasla. Funa mali. Iza wasani. Ami zokta banga te. Nebo ma 10,000 ne impulunga. Angi tutume ngamu ne kasla. Funa mali. Iza wasani. Ay. Wait. Kaze wamnani pi. Kaze mali nispin. Ay. Ukume kasla mlomchi. Ay. Funa mali.
Oi man.
Ay. Kaze wamnani pi. Ay. Kaze mali nispin.
Ningiboleke man. Khona la ngifuna ukuya khona wena man. Hayi, 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 hayi. Hayi man. Uphupori. Yepi yena. Jay wena man. Hey, angiboleke,
ngiboleke.
Angiboleke,
ngiboleke,
ngiboleke.
Angiboleke,
ngiboleke,
ngiboleke.
Angiboleke,
ngiboleke,
ngiboleke.
Hayi, ngiboleke,
ngiboleke.
Angiboleke,
ngiboleke,
ngiboleke.
Hayi man.
Ngiboleke,
ngiboleke.
Ngizobona nge-truck mayingena ngamasheleni wama 10,000 ufuna imfuni 8,000 amadamara eza ngamabhaket aphethe bani phethe amabhere akhala ngani khala ngamagabe engibolekeni 1,000 engibolekeni 5,000 angizobona nge-truck mayingena ngamasheleni wama 10,000 ufuna imfuni 8,000 amadamara eza ngamabhaket aphethe bani phethe amabhere akhala ngani khala ngamagabe.
On the floor, ich hamba fancy. Ich planning boleke, ey, funa basondeli. So we say, mama tega, ey, so we say, kiki tega. Hamba nami, hamba nami, angsakali, shy is funny. Dala pati, siku chani. On the floor, ich hamba fancy. Ich planning boleke, ey, funa basondeli. So we say, mama tega.
Yaba politics, angati parliament, ey. Pack it pain man,
oi,
yaba sukodis, feed man, yaba patadis, markets,
yaba
kotolis, ice man.
Angithi ubolekile upatala last week, wena upatalile ngiyakhumbula last week. Imali ikhuphukile last off last week, angithi ubolekile seyikhule ngespeed. Angithi ubolekile upatala last week, wena upatalile ngiyakhumbula last week. Imali ikhuphukile last off last week, angithi ubolekile seyikhule ngespeed. Ebhathi wena imaphambi, wena imemuva ngoba usejayive. Ebhathi uzimali phakathi etapi,
ngiyosimele
phakathi edayizi.
Ebhathi
angithi wena imaphambi, wena imemuva ngoba usejayive. Ebathi izimali phakathi ekapini, unoxman phakathi edayizini, ayisuka manje.